nkugambe waliwo gw'olumya nyabo abeera alowooza ku gwe asula kukuna te bambi mwejune byansi saba muyambe buyambe omusajja gwe nkugamba naawe mmanyi omumanyi munnangali serious tolowooza nti katemba lwaki obuuza sigino asula kukuna te bambi mwejune byansi saba muyambe buyambe mama madoni lero sweet tovuma ni mutume omvumira bwerere naonaba guno si musango gwange yakwe walujuwa ukusinga mama bakunonya bagaga o nabavu akuita baby face mbuwa musensero mutima figa yeyo number 80 Moline chikolo tabo ngeria riso jovizola asula kukunate bambi mwejune byansi saba muyambe buyambe bakubate yeso moyo bakabyana ye banji tomunyomo lwendabika tebifana na bifuna echa size tochifako kasta wakawali bambi mwejune byansi saba muyambe buyambe mama madoni lero sweet tovuma ni mutume omvumira bwerere naonaba guno si musango gwange yakwe walujuwa ukusinga mama bakunonya bagaga o nabavu Thank you so much.